Smokemziki.com.
Wake up on mikono ya hatari, wauwe.